DutchInSafi.com.
Leo na story minataka niwambie, hadithi hadithi niwasimulie, ninayo mengi minataka msikie, hadithi hadithi niwasimulie. Lolikuwa zangu mishe nimechoka, akaja mdada fulani anaitwa Nifa, yule namjua mtaani kwa misifa, ila alichokisema leo nashindwa toka. Hadithi jo tamkolea dogo, tupe story kama imeanza kukolea, bado nawaza vishoshi vanelemea, nilivu kinde na mazito alonambia, siwezi etena nipenda mi, kumbe ananitaka, kasema naniwaza mi, moyo wangu umeshakata, etena nipenda mi, kumbe ananitaka, kasema naniwaza mi, moyo wangu umeshakata. Bado nawaza yo, nitaweza wapi hayo, mana umri wangu bado mdogo, ila kanedi vitu vingi yo, eti majumba magari kikubali nitakupa, Range Rover gari sitaki, tawezea wapi mishangingi ya leo, nitaweza wapi hayo mambo video. Jo utamkolea dogo, tupe story kama imeanza kukolea, bado nawaza vishoshi vanelemea, nilivu kinde na mazito alonambia, siwezi etena nipenda mi,
etena nipenda,
kumbe ananitaka, kasema ananiwaza mi,
ananiwaza,
moyo wangu umeshakata, etena nipenda.